Igitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya 13. Amunoni akinda Tamari. Kandi Abusalomu mwene Dawidi yari afite mushiki we mwiza witwaga Tamari. Bukeye Amunoni mwene Dawidi aramubenguka. Amunoni ahagarika umutima ku bwa mushiki we Tamari, bituma arwara kuko yari umwari kandi abona ko bimukomereye kugira icyo yamukoraho. Amunoni yari afite inshuti ye yitwaga Yonadabu mwene Shimeya mukuru wa Dawidi, kandi Yonadabu yari umugabo w'ingurumbanya cyane. Aramubaza ati, wa mwana w'umwami we, niki gihora kikunanura uko bukeye? Ntiwabimbwira. Amunoni aramusubiza ati, umva, nabengutse Tamari mushiki wa mwene data Abusalomu. Yonadabu aramubwira ati, iryamire ku buriri bwawe wirwaze, maze so naza kukureba umubwire uti, ndakwinginze reka mushiki wanjye Tamari aze ampe icyondya antekere ibyo kurya hano imbere yanjye kugira ngo mbirebe mbirire mu ntoki ze. Nuko Amunoni araryama arirwaza. Maze umwami aje kumureba, Amunoni aramubwira ati, ndakwinginze mushiki wanjye Tamari naza antekere udutsima tubiri imbere yanjye nturire mu ntoki ze. Nuko Dawidi atuma mu rugo kuri Tamari ati, ubu ngubu ujya kwa musaza wawe Amunoni umutekere ibyo kurya. Nuko Tamari ajya kwa musaza we Amunoni asanga araryamye, yenda urwanga arubumbiramo udutsima imbere ye aratwotsa. Asingira urukarangiro ayimushyira imbere yanga kurya, maze Amunoni aravuga ati, abagabo bose nibiheze, umugabo wese ariheze. Nuko Amunoni abwira Tamari ati, nzanira ibyo kurya ku murere ndire mu ntoki zawe. Nuko Tamari yenda utwo dutsima ahishije adushyira musaza we Amunoni ku murere. Ayimuhereje ngo arye aramufata aramubwira ati, ngwino turyamane mwene data. Nawe aramusubiza ati, oya mwene data, w'inkozi isoni kuko bene ibyo bidakwiriye gukorwa muri Isirayeli, we gukora iby'ubupfu nk'ibi. Mbese nkanjye izo soni nazicana he? Kandi nawe waba ubaye igicucu muri Isirayeli. None ndakwinginze ubivugane n'umwami kuko atazakunyima. Ariko yanga kumwumvira, maze kuko yamurushije amaboko aramuhata aryamana nawe. Maze hanyuma Amunoni amwanga urunuka rutagira akagero, urwango yamwanze rwarusa ubwinshi urukundo yari amukunze. Amunoni aramubwira ati, haguruka ugende. Nawe arasubiza ati, reka kuko iki cyaha ukora unyirukana gikomeye kuruta icyo wankoreye. Ariko yanga kumwumva. Maze ahamagara umunyagikari we aramubwira ati, sohora uyu mukobwa mvire mu nzu maze umukingiranire hanze. Kandi yari yambaye umwambaro w'amabara menshi kuko ariko abakobwa b'umwami babari bajyaga bambara. Nuko umugaragu we aramusohora aramukingirana. Maze Tamari yiyorera ivu mu mutwe, ashishimura umwambaro we w'amabara menshi yari yambaye, yikorera ukuboko agenda arira umugenda boroga. Musaza wa Abusalomu amubonye aramubaza ati, mbega wahuye na musaza wawe Amunoni? Nuko ihorere mwene mama, ni musaza wawe we gushengurwa umutima n'ibyo. Nuko Tamari aguma kwa musaza wa Abusalomu nk'umwage. Maze umwami Dawidi yumvise ibyo byose ararakara cyane. Kandi Abusalomu ntiyaba akivugana na Amunoni bibi cyangwa ibyiza, kuko Abusalomu yari yanze Amunoni ubwo yakojeje isoni mushiki we Tamari. Abusalomu ahora Amunoni ibya mushiki we aramwica. Hashize imyaka ibiri Abusalomu ashaka abo gukemura ubwoya bw'intama ze i Bali Hasori hateganye n'i Bwefurayimu. Abusalomu ararika abana b'umwami bose. Bukeye bajya ibwami abwira umwami ati, ubu mugaragu wawe mbonye abo gukemura ubwoya bw'intama zanjye. Ndakwinginze nyagasani, jyana n'umugaragu wawe hamwe n'abagaragu bawe. Umwami abwira Abusalomu ati, oya mwana wanjye, nta kitujyana twese tutakurushye. Abusalomu aramuhata ariko yanga kugenda, ahubwo amusabira umugisha. Abusalomu aramubwira ati, nuko rero nutaza ndakwinginze ohereza mukuru wanjye Amunoni abe ari we tujyana. Umwami aramusubiza ati, niki gituma ushaka ko mujyana? Ariko Abusalomu aramuhata kugira ngo yemerere Amunoni n'abandi bana b'umwami bose ngo bajyane nawe. Bagezeyo Abusalomu ategeka abagaragu bati, mwitegereze nimubona vino inejeje umutima wa Amunoni nkababwira nti, nimutikura Amunoni, nuko mumwice ntimutinye. Mbese si ibyo ubategetse? Nimukomere mu b'intwari. Nuko abagaragu ba Abusalomu bagenza Amunoni nk'uko Abusalomu yabategetse. Maze abana b'umwami bose baherako barahaguruka, umuntu wese yinagurira ku nyumbu ye barahunga. Bakiri mu nzira, imbitsi bikira Dawidi iti, Abusalomu yishe abana b'umwami bose, ntihasigaye n'umwe muri bo. Maze umwami arabaduka ashishimura imyambaro ye, acura umurambo hasi, n'abagaragu be bose bamuhagarara iruhande bashishimura imyambaro yabo. Ariko Yonadabu mwene Shimeya mukuru wa Dawidi aravuga ati nyagasani ntugire ngo bisha abana b'umwami bose ahubwo hapfuye Amunoni wenyine. Icyakora byategetswe na Abusalomo kuko yabigambiriye uhereye umunsi Amunoni yakoreje isoni mushiki we Tamari. Nuko none mwami nyagasani iryo jambo rye kugukura umutima wibwira ko abana b'umwami bose bapfuye ahubwo hapfuye Amunoni wenyine. Nuko Abusalomo arahunga. Maze umuhungu wari urinze atereye amaso abona abantu benshi badutse baturutse mu nzira yo mu ibanga ry'umusozi inyuma. Yonadabu abwira umwami ati ngaba abana b'umwami barasohoye nk'uko umugaragu wawe mvuze niko bibaye. Amaze kuvuga atyo uwo mwanya abana b'umwami basesekaraho bakihagera batera hejuru bararira kandi n'umwami n'abagaragu be bose bararira cyane. Abusalomo we arahunga ajya kwa Talumayi mwene Amihuri umwami w'i Geshuri. Nuko Dawidi akajya aririra umwana we uko bukeye. Abusalomo ahungira i Geshuri amarayo imyaka itatu. Hanyuma umwami Dawidi agirira Abusalomo urukumbuzi rwo kujya kumusura kuko yari amaze gushira umubabaro wa Amunoni ko yapfuye.